Murugamba ngu wari mbere nawe yatinda nagwazahera kuko ari umugenga w'ibihe Isaye nirusha iturize
imiruho n'umubabaro yabitaye kure yanjye zandirimbo z'agahinda nazisibye mu mutima wanjye kuva igihe nasuwe n'umwami wanjye sigiye ku byo yankoreye zaririmba indirimbo ibihumbi shimira uwo
kuko ari umugenga w'ibihe Isaye nirusha iturize urugamba ngo wariye nawe yatinda n'abazagera kuko ari umugenga w'ibihe Isaye nirusha
ku rutonde rw'uwo mwami akundana wagusibaho nk'umukumbi wizaragiye ntiyagukuraho imboni arakuzirikana komeza umwizere abantu barahinduka ariko we nahinduka
Isaye nirusha iturize.